murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankuse, ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi ku cyumweru mu kiganiro muri Isanga turavuga ibyerekeye ibibazo by'abana bafite mu gusoma n'uburyo icyo kibazo kirimo gushakirwa umuti. Muradukurikira rero kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mu kanya rero ikiganiro muri Isanga turaza kubaha ijambo nk'uko bisanzwe. Tubibutse kandi ko mushobora kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Shote z'ijwi rya Amerika nongere mbaha ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga. Mbibutsa kandi ko mushobora kujya kuri Facebook yacu mukatwandikira muduha nomero zanyu tukabahamagara. Facebook yacu telefone ni 202 ni telefone yacu ya WhatsApp muduhamagaraho hanyuma tukabona kutubipa hanyuma tukabahamagara ni 202 4419931. Subiremo 202 mubanjije akamenyetso ko guteranya hanyuma mugakora 202 4419931. Nkuko rero mbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku byerekeye abana bafite ibibazo byo gusoma no kwandika n'uburyo icyo kibazo kirimo gushakirwa umuti. Umuryango urengera inyungu z'abana Save the Children wasanze hari bamwe mu bana barangiza amashuri abanza bataramenya gusoma no kwandika ikinyarwanda. Uyu muryango rero wafashe ingamba zo gukemura iki kibazo ubinyujije mu mushinga Mureke Dusome mu Cyongereza Let Read. Mureke Dusome rero igaba iterwa inkunga n'ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID binyuze nyine muri uwo muryango Save the Children. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye bwana Rutayisire Celestin, ni umuhuzabikorwa w'uwo mushinga Mureke Dusome, ashinzwe gahunda ishishikariza umuryango mugari ibikorwa byo gusoma mu muryango nyine. Reka twakire mutumirwa wacu bwana Rutayisire, urahura komeye.
Muraho neza Jenny.
Mwaka mwiza kandi.
Murakoze namwe turabwifurije.
Mwakoze kuduha aka kanya kugira ngo tuganire, muganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, mubabwire aho mugeze mu mushinga wanyu wo gufasha urubyiruko, abana bakibyiruka, hari nabo u Rwanda rw'ejo cyangwa se Burundi bw'ejo. Mubatwumva hirya hariya bose barakuramo inama cyangwa se ibitekerezo bishobora kubafasha nabo kugira icyo bafasha bakora mu gufasha abo bana. Nkaba nagira ngo mubwire abakunzi b'ijwi rya Amerika uko iki gitekerezo cyo gushyiraho uyu mushinga Mureke Dusome aho cyaturutse, uko cyaje.
Murakoze. Nk'uko mwarimu muze kubivuga, byagaragaye yuko kugeza ubu ngubu hari ikigero cy'abana bashobora kuba barangiza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza batabasha gusoma no kwandika neza. Ibyo bikaba inzitizi mu myigire yabo ndetse no gutsinda andi masomo, kuko tuzi twese yuko gusoma no kwandika ni rwo rufunguzo rw'ibanze rufasha umuntu kugera ku bundi bumenyi bwose ashobora kwifuza. Nyuma rero yo kubona icyo kibazo binyuze mu kigo nkunga cy'Abanyamerika ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB, humvikanywe uburyo bwo gutangiza iyi gahunda ya mureke dusome kugira ngo yubake ubufatanye bw'ishuri n'umuryango hagamijwe guteza imbere uburezi bw'abana yibandwa cyane ku bijyanye na gahunda yo gusoma mu gihe bavuye ku ishuri. Rero kuva mu mwaka wa 2016 turimo gushyira mu bikorwa igahunda ya mureke dusome ikorerwa mu turere twose 30 tw'igihugu mu mashuri yose ya leta nafashwe na leta ku bw'amasezerano, tukagenda dushyira muri buri mudugudu urimo ishuri ihuriro ryo gusoma aho abana bahurira bagasoma bakabona ibitabo by'inkuru bitandukanye kugira ngo bagire umuco wo gusoma ndetse bakaba babijyana mu miryango yabo ababyeyi bakabafasha kugira ngo barusheho guteza imbere gahunda yo gusoma abana batoya. Mu ncamake ni uko iyi gahunda imeze muri icyo dusoma.
Hanyuma se muravuze ngo muri mu turere 30 tw'igihugu hanyuma mwatangiye mu 2016 si kera cyane, ariko hari ikintu mwaba mubona cyahindutse kuva mutangiye?
Murakoze. Kuva 2016 twagiye dukora ibikorwa mu mafazi atandukanye. 2016 twahereye mu turere tubiri aritwo Burera na Gicumbi, noneho 2017 twongeraho utundi turere 10 tubiri muri buri ntara n'umujyi wa Kigali, noneho 2018 twongeraho utundi turere 18 twose twari dusigaye. Ubu rero impinduka zatangiye kugaragara cyane cyane muri utwo turere navuze twahereyeho 2016 aritwo Burera na Gicumbi, nubwo n'ahandi tugenda tubona impinduka zihuse zishobora kugaragara ariko nk'umusaruro ufatika cyane turimo kubona mu turere twahereyemo. Muri urwo rwego harimo uburyo bwo kugira ngo dufashe cyane ababyeyi n'umuryango mugari kuzamura ubushobozi bw'abana mu gihe bavuye ku ishuri, binyuze rero muri gahunda dukorana n'abo twita abakangurambaga bo gusoma baba barahuguriwe kugira ngo bashishikarize ibyo bikorwa abana ariko kandi n'ababyeyi babo. Hagezweho gahunda yo kugira ngo ababyeyi b'igitsina gabo mu karere ka Burera bakangurirwe cyangwa se bahagurukire iyi gahunda yo gufasha abana babo igihe bavuye ku ishuri. Kuri ubu rero harimo abagabo bafashe iya mbere baravuga bati reka dufashe abana bacu tubashyigikire, dufashe abadamu bacu muri iyo gahunda yo kugira ngo uburezi bw'abana urusheho gutera imbere igihe bavuye ku ishuri. Rero tubona ari ikintu cyo kwishimira kumva ko imyumvire y'abantu bumvaga ko uburezi ari umubyeyi w'umugore, ariko muri aka kanya bakavuga bati natwe nk'abagabo turabona ko twumva uruhare rwacu mu myigire no gufasha abana mu gihe bavuye ku ishuri. Twumva yari impinduka nziza turimo kubona.
Kandi muracyakomeza nubwo nyine inzira ishobora kuba ikiri ndende kuko mugomba kugera n'ahandi mutari mwagera, ariko hari aho mutubwiye ko mufatanya n'ababyeyi ku rubuga rwa Facebook. Hari umuntu twandikiye imwe makunzi bijwi rya Amerika duvuze ati nge mbona byaba bitwaye tubabwiye nyine iki turi buganireho, haravuga ati nge mbona kuba abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma biterwa n'ireme ry'uburezi ritameze neza, ubwo mukorana gute noneho na leta y'u Rwanda mu bijyanye n'amashuri?
Murakoze cyane. Iyo tuvuga ireme ry'uburezi ni byiza kuba abivuga gutyo. Dutekereza ko ireme ry'uburezi ni ngombwa gutekereza ku mpande ebyiri, uruhande rw'umwana igihe ari mu ishuri ndetse n'igihe yavuye ku ishuri. Ubushakashatsi bugaragaza yuko igihe kinini abana bakimara mu muryango kurusha uko bakimara ku mashuri. Ikindi cya kabiri ni ukureba na none igihe umwana ari ku ishuri akurikiranwa gute, umwarimu amufasha mu buhe buryo, umubyeyi akurikirana gute imyigire ye, ese umwana iyo atashye mu muryango afashwa gute kugira ngo imyigire ye irusheho kuzamuka. Aho ngaho rero niyo mpamvu dufite inkingi eshatu twubakiyeho muri mureke dusome, twibanda cyane gushyigikira ubufatanye bw'ishuri n'umuryango mugari kugira ngo twese tuzamure uburezi bw'abana. Iya mbere ni ukongerera ubushobozi ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri kugira ngo bazamure umuco wo gusoma abana binjijwe mu mikoranire myiza y'ishuri n'umuryango. Imikoranire myiza y'ishuri n'umuryango ni ishobora gufasha kugira ngo bwa bureme uburezi twifuza ireme ry'uburezi ribashe kugerwaho. Icya kabiri ariko nanone tugasanga mu muryango biteguye kugira ngo uruhare rw'ababyeyi n'umuryango mu kuzamura ubushobozi bwo gusoma abana bugaragare iyo bavuye ku ishuri. Icya gatatu twibaze cyane ku kwimakaza umuco wo gusoma, kuvuga ngo ese niba abana bo bagize inyota yo gusoma bazabona ibyo gusoma bihagije, bafite ibyo gusoma biri ku kigero cy'imyaka yabo. Aho rero niho twubakira kugira ngo twumve ko ireme ry'uburezi rizamuka ariko duhereye hasi.
Ye ndumva mufite ibikorwa byiza, reka mpe n'umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika nyuma dukomeze tuganira. Ku murongo wa telefone dufite Joachim, uranyumva?
Yego ndakumva neza.
Umerewe neza, urahagana he?
Kigali mu Rwanda.
Ye, ikibazo ufite cyangwa inama cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ni umubyeyi nanjye.
Yego.
Mukuri uwo mugabo inavuga ni byiza pe, mvuze ko ari byiza ijana ku ijana, ntabwo nawe ndeshe namwe murabyumva.
Nuko utayisire wabyumvise.
Iyo ugiye mu kigo cy'ishuri cyangwa ukabona umusaruro umwana azana, nk'ubu mfite abana biga muri materineri, mfite umwana wiga muri materineri, mfite uwiga muri troisieme primeri, mfite n'ugeze mu wa gatandatu, ariko mu wa gatandatu rutwa niga muri materineri. Iyo nkubwira si uko amurute mu myaka cyangwa amurusha, ubona sinzi hari ikintu cyaje kigwa ngo poromosiyo purutu kwimura umwana giturumbuka akava mu wa mbere afite amanota 40 umunyeshuri bakamwimura.
Iyo urebye rero ubona hari ikintu kibuze mu byerekeye uburyo akora akazi ko mu ishuri, byaba biterwa n'ishuri yigamo cyangwa hari ikindi kibazo waba utekereza?
Ntabwo ari uwanjye njyenyine, ni muri rusange icyo nakubwira cyo urareba ugasanga abo bana bimura gutya, niba ugenda bakora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza ugasanga barimo arabyigarira muri za wu hari icyaje ngo cyitwa wungu, niba gisobanura ngo umuswa.
Icyo ni nde wacyita gutyo? Ni abantu bacyita gutyo,
niko bacyita, ariko hari ukuntu bagira babwira amagregeti uburyo abana bagiye batsinda ngaze kuri kamwe kuti nange sinabisobanukirwa neza, ndumva gutyo nk'ubu bafite tubiri ngo abayatsinze bafite aka twakwita ku ibyo ngibyo, ahubwo twita ku burezi abanyeshuri abarimu bo guha abana iki gihe abarimu nimba ari kuri kuri ubu n'ikigo ngo urimo nawe kuvuga ibintu kuri Faransa
cyangwa inyigisho
ibyo bifashisha imfashanyigisho ufite zikennye kuruta iza kera, kandi nk'ubu umwarimu wigisha abo bana umwana wanjye niwe wanyigishije yanyigishije muri primeri, ariko ndeba ubwenge abana bafite umwana wiga mu gatandatu afite bikakwishobera, kandi ngo ari mu bantu ngo baba ba mbere, ariko wamuha n'akabazo k'imibare k'umubare ugasanga nta kintu akazi. Se abarimu baraduhotse mu kwigisha, leta se iraduhotse, ariko wanareba wamubaza ati nyereka ikayi wigiramo ugasanga ibyo wize nko mu gihembwe cya mbere wowe wiga babyize mu gihembwe cya gatatu, akubaza se wa mwana uzabazwa iki? Ngo tuzawumva kandi nzatsinda. Ukareba rero ahanini na leta ifitemo uruhare rukomeye cyane nabo byarabayobeye kuko ubona yuko
ndumva ari ikibazo kikuremereye rwose.
Birambabaje, nzafata umwana mujyane kwiga ahandi ko n'ahandi se naho nanone kujyana umwana ahandi nabonye baza barayoye barabaye ibindi.
Icyo kibazo kirakomeye kuko uravuga ntabwo ari ubushobozi buke bw'umwarimu, uravuga ko umwarimu yakwigishije.
Kubwira ko umwarimu ari we wanyigishije bamwita Marite, niwe yigishije mu wa gatandatu ndatsinda ndangije segonderi ndangije na kaminuza, ariko ukareba umwana arimo kwigisha ubu ngubu kapasite afite ukayibura burundu ukavuga uti nta bana b'iki gihe se, ariko wareba nanone ugasanga noneho ikindi kintu kiri mu mashuri ubu ngubu abarimu barigisha abanyeshuri benshi cyane, usanga icyumba kimwe afite nk'abana nka 60 muri gika kimwe ikindi gikafite nk'abana 55, abana ugasanga nta devoir a domicile nta devoir en classe bihari.
ariko Celestin yaratubwiye mu kanya ko hari uruhare rw'ababyeyi wowe urebye kandi urugereranyije abana bawe uvuga uti uri mu wa gatandatu abari muri inyuma baramurusha wowe urebye ubona ko akora ntuze iyo uwo mukoro azana devoir nyina akayikora cyangwa se yikoze ubona harimo hari ibibazo afite haba ari mu mibare cyangwa mu gusoma iyo ugerageze kureba ubona intege nke azifite hehe
intege nke zigaragara yuko bamuhaye bikeya afite bikeya bamuhaye
ntago bakora ntago bashyiramo ingufu ngo bakore imyitozo ihagije
ntago bakora imyitozo twe kiga warangiza isomo bakabaha imyitozo yo ku kanya mwarimu mwese akabakosora cyangwa n'akanyafa gucisha akagucisha kuko byakunaniye ariko ubu ngubu na Dovoir ayibona kuwa gatanu gusa na Dovoir en classe kubera iki hari ibintu byateye byo kwigisha abana bakora twiga muri kiriya muri segonderi umunyeshuri umwarimu mwavamo ndajyamo yanabyo nabonye bivangira abana nabo kandi bitatangiye yewe ni byinshi ni byinshi mu Rwanda byo ni byinshi
yewe
okurare ukuntu babikoraho
iragoye reka urakoze cyane njye wakimure reka duhe umwanya bwana Rutayisire agire icyo yabikubwiraho
yego
Celestin
Karamere ndabumva
ni mugire icyo mumubwira ndumva njye wakima afite ibibazo biremereye kandi wumva bimuri ku mutima mwamurema agatima mwamubwira iki kuri ibibazo afite
narakoze cyane Joachim kubwo kuba agaragaza uyu mutwaro wo kwifuza ko abana bakabaye bagaragaza imitsindire n'imyigire myiza nk'umubyeyi hano icyo dushimangira cyane n'ubundi ni uburyo bwo kugira ngo uruhare rw'ababyeyi muri izi gahunda zijyanye n'imyigire y'abana babo bigaragare hari komite z'ababyeyi bahagarariye abandi ku mashuri abo nabo ntabwo twabibagiwe muri iyi gahunda naho kugira ngo babe imbarutso y'umusemburo mu gufasha abandi babyeyi babo babana biriranwa umunsi ku munsi kugira ngo batange ibitekerezo by'impinduka nziza zigomba kugaragara ku mashuri yabo kuko nituvuga ubu burezi bw'abana ngarutse wenda inyuma uyu mushinga wa Mureke dusome tureba abana bari mu cyiciro cy'ibanze cy'amashuri abanza ndavuga abana biga mu mwaka wa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri abanza kuko aho ngaho nahita ko ari rwo rufatiro rw'umwana akwiye kuba afite ubushobozi bwo kumenya gusoma no kwandika bikazamufasha kwiga neza no gutsinda andi masomo mu gihe yigiye imbere aho rero tubabwiye yuko izi komite z'ababyeyi ziba zigizwe n'ababyeyi bahagarariye abandi harimo abarimu harimo ubuyobozi bw'ishuri harimo yewe n'abana bahagarariye abandi n'inzego z'ibanze muri iyo komite ni urubuga bafite rwo kugira ngo batangiremo ibitekerezo by'impinduka nziza bifuza mu kigo cy'ishuri ku buzima bw'abana babo ndetse no ku bindi bibazo byose bashobora kubona byatuma ireme ry'uburezi bifuza ritagerwaho aho rero turababwira ngo nk'ababyeyi muhaguruke mukurikirane imyigire y'abana mu gihe bavuye ku ishuri ariko kandi munabasure ku mashuri murebe abarimu uburyo babigisha mubatire ibitabo mubafashe gukora iyo mikoro batahanye ariko ikirusheho mubafashe kugira ngo babashe gusoma no kwandika cyane cyane ko biri no mu muco wacu burya abana baratahaga bakabwirwa inkuru n'ababyeyi iyo umwana urimo kumubwira inkuru biramwagura mu bitekerezo ariko usanga kenshi ababyeyi duhuze usanga ababyeyi nta mwanya dufitiye abana ibyo rero bikaba byaba imwe mu mbogamizi ikomeye yatuma n'imyigire y'abana itabasha kugerwaho aho rero turafatanya n'inzego zose zitandukanye nk'uko abivuze turi uruhare rwa leta uruhare rwayo murumva ko ni muri iyi gahunda ishaka kubafatanya ibikorwa batandukanye tuza kugira ngo twese dukorere hamwe noneho tubashe kuzamura ireme ry'uburezi mu buryo bukwiriye murakoze
murakoze namwe ubwo iki kibazo ni ukuzakomeza gukangurira abo babyeyi nyine gutanga ibyo bitekerezo byabo n'ibyifuzo kuko hariya Joachim yavugaga ati umuntu afite ubushobozi bwo kwigisha nanjye ubwanjye yaranyigishije ariko umwana azana umukoro rimwe gusa mu cyumweru mu mpera z'icyumweru urumva aho naho bagombye kureba ko babikosora kugira ngo n'uwo mubyeyi nyine abashe no kumufasha ni bitekerezo yenda mwajya mugeza ku kurabo bakangura mbaga rugusoma cyangwa se nababishinzwe ku rwego rw'igihugu. Reka twakire na Patrick. Patrick uranyumva?
Ndabumva.
Urahagana hehe?
Ni mu Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo ufite cyangwa igitekerezo?
Nari mfite ikibazo n'igitekerezo. Ikibazo nagomba kumubaza umutumirwa, ngomba kubaza n'abana bangahe bakwiye kuba bari mu ishuri. Igitigiri ishuri ritari rikwiye kurenga, kuko nk'abantu mberereye hano mu Burundi nshaka gusanga ishuri ririmo abana barenga ijana, usanga bafite umwarimu umwe. Hari umuntu ari mu ishuri akwiye kuba ameze gute? Kuko naho mberereye y'abana usanga bicara hasi, intebe ugasanga ntizikwiye. Nabahe bana bakwiye kuba bari mu ishuri? Mu ishuri umwarimu umunyeshuri akwiye kwiga mu biheta ameze gute? Uburyo umwana yoba amenye kugira ashobore gutahura icyo umwarimu ariko arigisha, yoba afise heta imeze gute? Ama ukeneye nacyo nabonye gishobora gutera n'ubumenyi buke mu ishuri, turashobora gusanga nk'umuntu yize nka ekonomi, dufate muri kaminuza y'u Burundi, nta metodoloji yo kwigisha yigeze abona ndetse n'iyokuru ntayo bafise. Ndabisanga ariko yigisha mu wa mbere, ayigisha muri primaire. Ese uwo muntu abishobora gute mu gihe umwuga wo kwigisha atangara asanzwe? Ama abandi agenda mu mazi, umwarimu akwiye kwigisha mu ishuri, yoba ari umwarimu ameze gute? Bivanye na nivo yaho yigiye, tuzigisha mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, yoba afise nane kompetanse cyangwa bakwiye kumenya bimwe? Kuko hari abigisha abana batoya cyane, n'abigisha nko mu wa gatandatu batangura gukora, umwarimu yoba ameze gute kuri izo nivo z'amashuri zigenda zikurikirana? Murakoze.
Urakoze Patrick. Abo uvuga nk'uwize utanze urugero rw'uwize nka ekonomi hanyuma akajya kwigisha, nta mahugurwa babona mbere yo kujya kwigisha abo bana?
Yarahereje nka kaminuza agaca atera cyo kwigisha nyine nka primaire na informasi asubira gucamo.
Urakoze cyane. Reka duhe umutumirwa wacu agira icyo ari kubwira. Celestin,
ndabumva.
Nimugire icyo mubwira Patrick.
Patrick arakoze. Arimo kwibaza cyane ati mu ishuri hakabaye harimo abana bangahe? Twebwe gahunda yacu nubwo yibanda cyane mu gufasha umwana igihe yavuye ku ishuri, uko iyi gahunda yacu ireba cyane umwana igihe yavuye ku ishuri ni gute yafashwa, uruhare rw'umuryango mugari, uruhare rw'ababyeyi. Ariko mu ishuri ati hakabaye harimo abana bangahe? Aho ngaho ntekereza yuko ubundi mu ishuri mu kigeranyo cy'abana batarenga 50 umubare mwiza ushimishije w'abana bakabaye bari mu ishuri bakurikiranwa n'umwarimu. Ariko ahangaha njyewe kuko ndimo kwibanda ku ruhare rw'ababyeyi mu gukemura ikibazo cy'imyigire y'abana, ndagira ngo nanone mvuge nk'ubuhamya twabonye mu karere ka Gasabo ku babyeyi bagize uruhare rwo kuvuga ngo reka abana ko babaye benshi mu cyumba cy'ishuri, ni gute twebwe nk'ababyeyi twagira uruhare mu kwiyubakira ibindi byumba by'amashuri kugira ngo abana wa mubare wari uhari ugabanuke? Barabikoze mu murenge wa Jabana, twagiye kubasura nyuma y'uko ababyeyi bakanguriwe iyo gahunda yo kugira uruhare mu myigire y'abana, biyubakira ibindi bigo ibindi byumba by'amashuri kugira ngo wa mubare abana bari bacucitse bari mu ishuri ugabanuke. Hari ikibazo bari bafite cy'abana batambukaga bagasohoka mu kigo bikaba byatuma barandara. Baravuga bati dukeneye kubaka uruzitiro ruzakingira abana kutazerera bava mu ishuri. Aho ngaho rero twumva ko ikibazo cyose tuba twabonye ku icyo dukangurira umuryango mugari ni ukuvuga ngo ni gute twakwirinda gutunga urutoki ishuri, ahubwo twebwe tukaba abajyanama tukaba ibisubizo kugira ngo bya bibazo birimo kuvuka ku mashuri nk'abantu bo mu muryango mugari nk'ababyeyi tubashe kuba twaba igisubizo kuri ibyo bibazo byose twabonye.
Ni ukuvuga ko ababyeyi bamaze kubona icyo kibazo cyari gihari cy'abana benshi mu ishuri, ko na Joachim ndakeka niwe wakigarutseho avuga ko haba harimo abana benshi mu ishuri rimwe, ababyeyi bamaze kubona icyo kibazo bubatse amashuri hanyuma leta ibaha abarimu bo kwigisha, kuko nibyo byumba nabyo biba bikeneye umwarimu Joakim yagarukaga navuga ko hari n'abarimu ava mu ishuri rimwe cyangwa se mu cyumba kimwe ajya mu kindi ko nabyo bishobora kuba bizitira abana mu ireme ry'uburezi.
Ego ibyo ntekereza yuko ababyeyi iyo bamaze kugira uruhare rwabo mu kwagura ibyumba by'amashuri, Minisiteri y'uburezi irabafasha kugira ngo babone abarimu bahagije bo kugira ngo bazabashe gufasha bari abana bari muri ibyo bigo by'amashuri. Rero nkatekereza yuko nk'ababyeyi tugomba gutekereza ko ari twe nyambere. Ikibazo cyose cyavutse mu myigire, mu burezi bw'abana, dukwiye gutanga umusanzu, dukwiye kugira uruhare, cyane cyane ko abana burya abarimu baraturerera ariko abana tuba tubafite igihe kinini. Kamureke dusome rero, dukangurira ababyeyi kumva yuko abana dufite umwanya munini, hari icyo tugomba gukora kugira ngo uburezi n'uburere bwabo bibashe kugenda neza.
Mhm. Yee, reka twakire na Jean Bosco hanyuma turakomeza mu kanya. Jean Bosco. Jean Bosco uranyumva?
Yee, ndakumva.
Yee, urahagana hehe? Ndi
mu Rwanda.
Ikigali, ariko wegere telefone turakumva nabi.
Nikora rakimvuri kuko.
Ngaho gerageza.
Oya, demo akaze kuri ibyo bintu arimo aravuga byo kongera amashuri. Bira bintu na president amabivuga ni imyumvire y'abantu. Ahako tujya dutunga ino cy'abayobozi n'ahubwo kwezo abaturage dukwiye kwigira tukajya turaba ahantu ahakenewe ikintu tukagishyira. Kubera ko urareba nko mu bigo by'amashuri bimwe bimwe usanga hicara abana bane batanu ku ntebe. Ugasanga abantu barimo barava ngo umuyobozi w'amashuri ngo ni wowe uri kubikora. Kandi ababyeyi bo nyine bagiye hamwe bo kubaka ikigo, ikigo kimwe cyofata amashuri makini bakayubaka kandi abana bakicara nk'uko bisize. Ikindi nacyo ni kiriya kintu ari kuvuga cyo gusomesha abana. Burya ababyeyi badufatiye umwanya tukabona ukuntu ababyeyi badusomesha ntabwo zobura kuzana amanota meza, ariko kubera ko ari ababyeyi bamwe bamwe baha umwanya akazi akazi bakaguha umwanya munini nyine ariko ntibize kubana cyane rwose, akava mu rugo mu gitondo avuga ati umukozi yajyanye umwana ku ishuri akaza ukamurugo saa yine z'ijoro. Nicyo gituma kenshi tuzibona umwana gusoma bimugora cyangwa umubyeyi akita gusomesha umwana zandi nizo hanze rwa rurimi rwo cya Kinyarwanda ntakimusomesha. Kenshi ugasanga umwana mu Gifaransa afite nk'amanota menshi ariko mu Kinyarwanda afite nk'amanota makenya. Ni wo rero usanga hari n'impamvu nyinshi zo kubona abana bazana amanota make.
None Jean Bosco, aho uruhare runini ntituri buruhe cyane abagabo ko akenshi aribo batinda hanze cyangwa se umugore akaba ahugiye mu mirimo y'igikoni, gutunganya abana mbere y'uko barya bakaryama, aho uruhare ntiruburyo bugaruke cyane ku mugabo, urabitekereza iki?
Ariko byose tweze n'abagabo bakwiye kubigiramo uruhara kuko urugo tw'umugore gusa.
Mhm.
Urugo rutaramutse nk'umugabo nta rugo ruba rurimo, ariko gusa kenshi abamama nibo baba baturi hagufi, ariko usanga n'abapapa akarorero ni nk'abasirikare bamwe nk'abasirikare baba bari hanze, ariko ugasanga ufite mama wawe afite akazi ava mu rugo saa kumi n'imwe akagaruka mu rugo saa yine z'ijoro, nta mwanya aguhaye ndagusomesha, nta mwanya aguhaye ngo muganireho. Nihamwe hamwe uzosanga na babana bafite isange sombi iriho bavuga, kubera ko ababyeyi nta mwanya igihe bafite umwanya bawuhariye akazi.
Mhm.
Ariko nabagabo bazisemo uruhara.
Yee, urakoze cyane Jean Bosco.
Murakoze cyane.
Yee. Sedeste, hari icyo wamubwira Jean Bosco ashyikiye?
Arakoze cyane. Arakoze Bosco ku bitekerezo n'inyunganizi aduhaye. Mu by'ukuri birumvikana ko uruhare rw'umuryango mugari, uruhare rw'ababyeyi mu burezi, mu myigire y'abana ni ishingiro rikomeye, ndetse navuga yuko rufite uruhare runini cyane mu myigire y'abana nk'uko yakomeje kubivuga. Aho ngaho rero nk'uko mwarimu bikomojeho, turebe na none uruhare rw'ababyeyi bombi, umugabo n'umugore, kuko ikigaragara ni uko akenshi bafata icyitegererezo ku babyeyi babo. Iyo abana batashye, uko twagiye tubibona, abo twagiye dusura, kenshi bigaragara ko abana b'abahungu bafata icyitegererezo ku babyeyi babo b'abagabo,
noneho nibaza yuko iyo umubyeyi w'umugabo yajyanye na mama we mu murima agataha se akicara bazi yuko abagabo ibikorwa byabo byarangiriye hariya noneho n'umubyeyi w'umugabo aho kugira ngo wa mwanya afite we mu rugo awuhe gahunda yo gufasha umwana mu myigire ye mu kumufasha kumubwira za nkuru zitandukanye gukurikirana umukoro yatahanye ugasanga birabuze rero bikenewe yuko ababyeyi cyane cyane ahangaha b'abagabo duhaguruka twese tukumva ko uburezi n'uburere bw'abana butureba
na Sylvestre Louis Michel niwe turi uri ku murongo wa telefone Sylvestre banza telefone yicitse Louis Michel
yego uri ko ndarakomera
yee wiri umeze ute urahagana hehe
yee ndaho ndari mu kaka ko muri munara haje
yee ikibazo cyawe
ubu kandi yatangira
da ubanza naho ko kamenyero ko harimo kugwa imvura ndumva tutakumva neza
Mbabarire
telefone yawe imeze nabi ariko ndumva icyo washatse kugarukaho ari umubare munini w'abanyeshuri mu ishuri rimwe umwarimu akabasabwa kwigisha abana benshi ubigereranya n'intama nyine ku buryo ufite intama nke yashobora kuziragira mu buryo bworoshye kurusha ufite intama ijana bwana Rutayisire iki kibazo cya Louis Michel murakivugaho iki
murakoze ngira ngo gihuye n'ikibazo cya Patrick Rafike kijyanye n'umubare cyangwa n'ubucucike buri mu ishuri ndakomeza kugaruka twebwe ku ruhare rwacu kuko twebwe ntabwo twibanda mu bikorwa bibera mu ishuri twibanda mu bikorwa byo gufasha umwana igihe yavuye ku ishuri ahangaha ndagira ngo n'ubundi nshimangire kuri kimwe navuze n'ubundi ababyeyi kubanza kubona ikibazo kuko kugira ngo ikibazo gikemuke nuko hari umuntu ukibona yamara kubona ikibazo nanone ntatunga urutoki gusa ahubwo agatangira gutekereza uburyo yaba umwe mu bagomba gutanga umuti w'icyo kibazo aho ngaho rero niba ababyeyi twamaze kubona yuko cyangwa umuryango mugari muri rusange nimvuga umuryango mugari ndavuga abayobozi b'amadini ndavuga abayobozi b'inzego z'ibanze ndavuga ababyeyi bwite b'abana ndavuga ya komite y'ababyeyi ihagarariye abandi ku ishuri kubona icyo kibazo cyamaze kuvuka ku ishuri nubwo leta ifite ubushake bwo kugira ngo hongerwe ibyumba by'amashuri ariko twebwe n'uruhe ruhare twagira kugira ngo twutishe gahunda cyane cyane ko mu mashuri menshi ikibazo cy'ubucucike kirimo kugenda gishira ariko nk'ababyeyi natwe twakabaye dushyiraho uruhare rwacu kugira ngo dufashe amashuri dufashe abarimu icyo kibazo kugikemura mu buryo bwiza kandi bwihuse bikaba byafasha ko ireme ry'uburezi twifuza ku bana bacu bigerwaho cyane cyane nk'uko nakomeje kubivuga ko bariya barimu n'abarezi batwunganira ariko twebwe ababyeyi turabarezi b'ibanze b'abana tubafata kuva bakivu yewe kuva bagisamwa kurinda bakuze bakavamo abantu bakuru aho rero ni ngombwa gutekereza nk'abantu b'umuryango mugari uburyo twagira uruhare mu gukemura ibibazo by'ireme ry'uburezi mu bana bacu murakoze
akoze namwe Sylvestre nawe telefone ye ya noneho yaciyemo Sylvestre uranyumva
kumva neza cyane.
Urahagana hehe?
Yewe icyo mvuga kubana n'ukuri hariyo ibibazo byinshi bitugora kubana. Nkaze wembera hano i Buganda. N'ukuri abana usanga ari benshi mu isomero hama mwarimu kugira ngo basomeshe ugasanga yanamugora kugira ngo basomeshe uko baba bari benshi mu isomero mugaje somesha mu masomero ya leta ukoresha mu masomero y'abigenga kuko abigenga badutse amafaranga menshi ariko amasomero ya Museveni bayaduhaya gusomera ku busa n'igishashi wasenda ariko abana bakaba benshi ugasanga turagogwa n'ifungurwa tugaburira abana ama Museveni akadufasha akabaha akabuzi ko kunywa niba ari ku isomero kuko twebwe urazi muri gihugu turimo urabizi no kuronka aho usomesha umwana ni nka tombora abenshi ntibasoma ni nka tombora kuko benshi barabuze amashuri basomeramo na twebwe kugira ngo turonke abana basomera itombora twagize hari ibibazo byinshi bikomeye cyane ku bana basoma ubu hari abadasoma hari abasoma nubwo kugira dusome rero dusomesha abana benshi twakoresheje uburyo buhambaye cyane izo gusomesha abana muri Afurika biragoye haba mu Burundi no mu Rwanda biragoye ikibazo cyane mfite n'icyo kizi ko bogarukira n'abana b'impunzi hari abana b'impunzi babuze aho basomera birirwa ngaho muhira barabura amashuri i Bugande ni benshi barabuze aho basomera
Sivestre, nari nshatse kukubaza niba
uri bodufasha bakarondira abo bana nabo ingene basoma kuko umwana adasoma nta terambere riba ririmo badufashe cyane abana b'impunzi barabuze aho basomera hano i Bugande barabura aho basomera kabisa uyo mu kuri ko tuganira arabi ingene yodusabira abana b'impunzi bari hano babuze aho basomera ni benshi badufashe basomerere kumwonka abantu badufashe gusomesha abana bacu b'impunzi hari abaheruka guterera muri Amerika n'ahandi baheruka guterera kugira ngo abana bacu basome mugabo nabo bari korafashe ariko mugabo ntikirakunda neza icyumviro cyanjye ni icyo
urakoze cyane bwo ikibazo nene gishatse kukubaza nakubazaga niba uri impunzi cyangwa niba uba muri Uganda ku bundi buryo none ndumva wasobanuye kuri impunzi ibise Rutayisire yatubwiye byerekeranye no kuba ababyeyi bafasha abana nkamwe mushobora kubona akanya mugafasha abana gusoma bavuga hari ababafashije kubona uburyo bwo gusoma ariko nkuko ku giti cyanyu abana bamaze kuva mu ishuri nk'uruhare rw'umubyeyi mwebwe mubona akanya ku buryo mubasomesha
abana bamaze kuva mu ishuri kugira tubasomeshe natwe twese tugire ingufu ariko turi mu nzu hano ntitugufi ingufu zo kubasomesha ariko mugabo turashobora kuraba batiyamba nka jewe hari abashobora kunyamba iyo bakuye mu ishuri tukarondera uburyo bwose bw'ingene basoma kuko ntidushaka umwana adasoma udasomye bari kituzi
ariko Sylvestre urashaka hari ubwo buryo mushakisha ni uburyo mugomba gutanga amafaranga kugira ngo muyahe umuntu ugomba kwigisha umwana ntabwo hano abangaba mureke dusome yatubwiye ko bita ku bana bari mu mwaka wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu abana bakiri batoya kugira ngo babahe ubumenyi fatizo bushobora gutuma bazamuka nyine ntibave mu mwaka umwe bajya mu wundi ikibazo yebwo mwebwe kiratandukanye kuko mwebwe mudafite n'amashuri ariko gufasha umwana kumenya no guteranya inyuguti akazishyira hamwe akabasha kumenya ijambo karimusomesha utwo ngutwo namwe mwadushobora kame nk'ababyeyi
tukaba dushobora kuza turafasha abana kumenya uwo mwana waje naramwigishije kuvuga ati gute mudungura la voix de la révolution il est 20 ans dans le cuisine les informateurs qui sont par là et disent le soir nubu ndamufite hano ni umuhamagara akavuga ingenda mwigisha ururimi rwacu kuko hano yige icyongereza ubu ni umuhamagara hano akakubwira igifaransa ugasanga arakizi bose
ebwo tuzamuhamagara ariko n'ikirundi ntabwo yakiyobe ntagakiyobewe
ikirundi akibi cyane n'icyo nabanje kumwigisha nabanje kumwigisha ni muranyurwa ni mumbona iyo ntahari n'uwobaho icya gatatu ndi karimanzira none noba ndinde umwana icyo ni kibazo namuhaye ama gushika ndamubwira n'ingera tuba gucishura ndamwishura ni muranyurwa ni mumbona iyo ntahari n'uwobaho nitwa nde nitwa karimanzira urumuyaga
umuhamagare ubwo turamuvugisha mukanya reka tube twakiriye undi mukunzi w'ijwi rya Amerika utegereje mu gihe umushaka urakoze cyane
murakoze
twakire Patrick uranyumva reka mbegarutse ku kibazo
ndagumva
none ko tukuvugisha ntumvuge urahagana
burundi marigine neza
No, kugitekereza ufite cyangwa ikibazo ucuza kubaza umutumirwa wacu.
Ege, ubwo ni ikibazo ngomba kumubaza ati ko yavuze umuntu uze umubyeyi arashobora kwigisha umwana igihe avuye ku ishuri. Agira namubaza uwo mubyeyi afise iyihe metodoloji yo kwigishamo uwo mwana afise ubwihe bumenyi mu gihe nka mu Burundi ababyeyi benshi arabiri ntege. Cyo usanga uburyo bigamo mu ishuri n'abatakwa bazi umubyeyi uba afise ubumenyi nyabaki bwo kwigisha umwana ama ndabaha akarorero neza nko kwigisha umwana ibiharuro byo guteranya iyo rero nje narabona leta itari kuhino imuha mugonsha mbubu buryo yangaje no bivugamo uburyo nshobora kubimwigisha muragera ndamubaze umutumirwa uko umubyeyi yoba ari metodoloji yakoresha kugira yigisha umwana ngo abimenye kuko abana bajya barimo baba babyize ibyo byo kwigisha ku buryo umubyeyi ushobora gusanga nta bumenyi afise mu kwigisha iyo namaze ukureba bameze murakoze
urakoze Patrick hari ibibazo Sylvestre yibajije cyangwa se yanavuze bijyanye n'uburyo buke cyangwa se ubushobozi buke bw'impunzi ubwo mwaza kugira ikintu mumubwira hanyuma na Patrick wibaza ubushobozi bw'umubyeyi mu byerekeranye no kwigisha iki kibazo iyo muhuye nacyo nk'umubyeyi mugasanga atazi hari uburyo mubahugura cyangwa se mubafasha kugira ngo bamenye uburyo basomesha abana
murakoze cyane barakoze kubwa ibitekerezo n'ibibazo byiza bazanye reka mpere kuri iki kibazo cyari gikomereye uyu muvandimwe w'impunzi avuga ati impunzi ni gute zafashwa cyangwa se zo zaba zarirengagijwe aya mahuriro yo gusoma twavuze afasha abana kumenya gusoma no kwandika ntabwo abera ku ishuri abera hanze y'ishuri ubu rero nahoze ndimo kureba hano dufite nk'uko nabwiye dukorera mu turere 30 mu Rwanda aho ubwabo dufite inkambi zigera kuri enye nahoze ndeba inkambi ya Mahama dufite ihuriro ryo gusoma diri aho ngaho hafi y'inkambi abana baturiye inkambi ya Mahama bitabira iryo huriro ryo gusoma ndetse n'abana bo mu nkambi bakaryitabira dufite abana bagera kuri 60 bajya bashobora kwitabira iryo huriro ryo gusoma ryaho ngaho Mahama kuko ntabwo ari ibintu bibera mu ishuri ni ibintu bibera mu muryango abana bavuye mu ishuri mu nkambi ya Kigeme dufitemo abana naho hafi y'ishuri rya Gasaka hari abana naho bava mu nkambi bagiye kwitabira wajya mu nkambi ya Mugombwa muri za Gisagara naho hari abana baza kwitabira ihuriro ryo gusoma muri Gatsibo mu nkambi ya Nyabiheke naho harimo abana begere ibigo bya Nyibicwamba hamwe na Mugera abo bose bitabiriye amahuriro yo gusoma ni ukuvuga ngo ayo mahuriro ahikaze abana bose yemwe n'ababana batari mu ishuri bataye ishuri ku mpamvu zitandukanye nabo tuvuga ko ari uburyo bwiza bwo kuba bakwitabira amahuriro yo gusoma bagabona uburyo abandi barimo gusoma bikabatera n'inyota yo kuba bagaruka mu ishuri kuko dufite ubu ngubu imibare y'abana myiza bari barataye ishuri ariko kubera ayo mahuriro yo gusoma aho bagera bakiga bidagadura bikababera nk'imbarutso yo kuba bagaruka nabo mu ishuri rero kuri icyo kibazo noneho Patrick yibazaga ati none se umubyeyi ni gute yafasha umwana ese umubyeyi afite ubwo bushobozi bwo kwigisha nk'uko mwarimu abikora
Nina mama bidusaba umubyeyi kugira ngo yigishe umwana nk'uko mwarimo abikora. Reka mere ku buhamya bw'umubyeyi umwe yatubwiye turimo kuvuga izi gahunda zo kugira ngo bafashe abana mu gihe bavuye ku ishuri. Yatubwiye ko we yarinze arangiza secondaire atazi yuko umubyeyi atazi gusoma no kwandika. Umubyeyi we yari yaramubwiye buri munsi yafataga ikayi agaca umurongo ku byo yanditse ku munsi urangiye akamubwira ati nuza uranyirika ibindi wanditse. None umwana akandika akabizana umubyeyi akabirebamo ntabwo yari abizi akongera agaca umurongo ku buryo byafashije umwana mu myigire yiwe ngo yanamubwira ati nsomera ibyo wanditse. Kuko umubyeyi nk'umuntu mukuru ushobora kubwira umwana uti ngaho nsomera, iyo asomye ajijinganya kuko bigisha n'abantu gusoma badategwa. Iyo asomye ajijinganya agasoma niba ari ijambo inema agasoma ati inema umubyeyi afata inuma, ntabwo umubyeyi uko biri kose yabura uburyo bwo gufasha umwana. Dufite n'ababyeyi batazi gusoma no kwandika bafasha abana babo mu bijyanye n'imyigire yabo kuko umubyeyi ashobora kubimukangurira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kumuha umwanya. Ese umwana iyo atashye ukamwohereza mu mirimo yo mu rugo isanzwe ukamubwira ajya gutashya ajya kuvoma ajya guteka ajya gushaka ubwatsi bw'amatungo uwamwima umwanya. Ibyo ntabwo bisaba ko umuntu yize yajijukiwe no kumuha umwanya ubwabyo kugira ngo asubire mu byo yize abinonosore. Ni uruhare rukomeye, ni umusanzu ukomeye. Noneho ushobora no kumugurira none ibitabo bitandukanye. Tureba bakangurira ababyeyi aho banyura hose bashobora kubona ibitabo bitandukanye akaba yagira n'umwana ati kinsomere. Hari ukubacira imigani nk'uko nabivuze, hari ukubabwira inkuru, hari ukubaririmbira, hari ugukina nabo. Ibyo bikorwa byose umubyeyi aba akora bifasha umwana mu mitekereze no kwaguka. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo nk'uko nari nabivuze, mureke dusome. Ufite umuryango nyarwanda witwa umuhuza ufite ubunararibonye gukorera mu muryango. Hari ibiganiro rero duha ababyeyi aho dukorera, ababyeyi bose batuye muri ako gace mbere y'uko n'amahoro yo gusoma atangire. Ibiganiro rero bigomba gufasha ababyeyi uburyo bwo kumenya imikurire y'umwana, kumwereka imikurire y'ubwonko bw'umwana igenda ite kuva umwana agisama. Kuko nituvuga imyigire y'umwana, umubyeyi afite uruhare runini kugira ngo imikorere y'ubwonko bw'umwana igende neza, umwana akure neza mu marangamutima, mu bwenge, mu gikuriro. Ibyo bizamuha n'uburyo bwo kugira ngo yige neza natangire amashuri. Ibyo rero ni ibiganiro duha ababyeyi kureba uburyo bamenya bafashemo abana babo mu bikorwa bya buri munsi babakora. Ni gute umubyeyi bitamutesheje inshingano ze yafasha umwana bikamufasha kumwongera ubumenyi. Umwana niba agiye gutangira kumwigisha ubijyanye nko kubara nk'uko muvandimwe bivugaga avuga ati ni ibiharuro w'umurundi, umubyeyi ashobora kubwira umwana ati atetse yanuzanire inyanya eshatu. Yagenda akazana eshanu, umubyeyi aramubwira ati oya uzanye eshanu, yazanira umwe akamubwira ati uzanye rumwe. Ni ukuvuga ngo mu bikorwa bya buri munsi umubyeyi ashobora kwifashisha ya mirimo isanzwe akorera mu rugo akaba yafasha umwana gukora imfashanyigisho zo gufasha abana kwiga gusoma no kuzikoresha. Bimwe mwavugaga gutondekanya inyuguti, ibyo ngibyo byose ni ibiganiro duha ababyeyi kugira ngo bamenye uburyo bafasha abana babo mu gihe bavuye ku ishuri. Murakoze.
Urwo ni urugero rwiza cyane utanze ku byerekeranye no kubara nk'izo nyanya. Urumva ni ikintu cyoroshye cyane kumubwira ati uzanye eshanu, none njye nari nagutumye eshatu, subizayo ebyiri, hasigaye zingahe? Bashobora kujya mu tuntu nk'utwo ngutwo kandi ko kakamwigisha. Mu Silvestre tubabarire, umwana yashaka kuduha ngo tuvugane, telefoni ye ntabwo irimo gucamo, ariko reka dukomeze twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Dufite Twizeyimana. Twizerimana cyangwa Twizeyimana Jean?
Twizeyimana Jean Dodier.
Ye, urahagana he mbese?
Ndi mu Rwanda, mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Rukumberi. Nishimiye cyane ku byo mwanditse mugira ati mu Rwanda hari ikibazo cy'abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma. Mu busanzwe nize ibintu by'uburezi. Mu burezi ndangije nagiye gukora masitaje, ariko ikintu cya mbere nabonye koko ntabwo mwibeshye, mu Rwanda hari ikibazo cy'abana bashobora kuba bazi no gusoma ariko imisomere yawe wayumva ukumva ni ya misomere idafatika idashobora kugira ikintu umwana yamwunguraho cyane mu misomere ye kuko n'ubundi biba biri hasi kubura nk'umwana ugeze mu wa gatandatu akabasha gusoma ijambo interuro mu masagonda angahe zari ikibazo rero nashaka umutumire wanyu mwatumiye arahantu yavuze ngo ababyeyi bafasha abana kwiga tuzi ko mu burezi hari formal education hari uburezi tugira ku ishuri n'uburezi tubonera mu ngo iwacu wenda umubyeyi ashobora gufasha umwana kumwigisha nk'uko yavuze ku bintu by'inyanya ariko niyibagirwe yuko u Rwanda dufite ikibazo cy'uko ababyeyi benshi n'abakene umwana yagiye ku ishuri umubyeyi yagiye gushaka icyo kurya yagiye gushaka icyo kurya umwana araza asange nibirashye ubwabwo ntabwo ibiryo biraboneka no kugira ngo abashe kumwigisha ntibizashoboka iyo ni ingingo ya mbere icya kabiri nabonye mu mashuri hari ikibazo cy'uko abana ni benshi ibigo ni bikeya abana ni benshi kandi abarimu ni bakeya njyewe nkora stage nakoreye stage mu kigo cya hafi y'iwacu groupe scolaire Binashya wasangaga klase imwe irimo nk'abana 80 kugira ngo uzabashe kugera kuri buri mwana umwigishe umwana umubwira ati ibi ni gutya biragoye umwana arabitwara gutyo uko wabimuhaye niba abandi batatu bazamuye bari imbere bakumvaga umwana atahe abika amakaye nyina mutume kuvoma amutume inkwi birangiriraho ngaho ahubwo njye mbona ikintu mu Rwanda twakora nabwira nka minisiteri y'uburezi ni ukongera amashuri no kongera abarimu kugira ngo nibura basi umubare w'abana bake muri klase ubafashe kwiga kuko nibura basi abo batubona amahirwe yo kugira ngo ababyeyi babigishe batahane na bikeya ikindi cya gatatu nabona minisiteri y'uburezi yakora ni ugushaka curriculum iri ejo bundi nahoze nsoma mbona baragerageje icyo twita competence learner umwana abasha kwiga ibintu yiyumvamo agakora amastage menshi nyuma yo kuva primaire umwana akabasha kujya kwiga ibihwanye n'ubushobozi bwiwe kuko wa mwana wavuye primaire atazi gusoma no kwandika neza ntaka azajya kwiga mu science muri secondaire azajya kwiga izo social studies muri secondaire oya ahubwo umwana yagenda mu mativet mu bigo by'imyuga akagenda kwiga ibintu biri kuri capacity y'ubwonko bwiwe kuko nabwo twese tunganya ubwonko ibyo byafasha na Leta y'u Rwanda kugira ngo buri wese agire uko abaho kandi bihwanye n'ubushobozi bw'ubwonko bwiwe kuko nabwo tunganya intellectual conscience y'ubwonko bwacu
ndagushimiye cyane rwose Jean de Dieu reka mutumirwa ruvuze umutumirwa wanyu ni umutumirwa wanyu namwe twese yaraduhaye inama n'ibitekerezo ndayisire hari icyo wavuga kuri ibi bitekerezo bya Twizeyimana
rakoze Jean de Dieu uhamagaye ari ingoma nahoze ndeba ko wenda twa dufite amahuriro avuze ahantu bitarwa intashya mu by'ukuri mu buryo bwo gutekereza iyi gahunda yo kugira ngo umwana afashirizwe ku ishuri no mu muryango yatekerejweho nahoze ndeba niba hari amahuriro aho yavugaga hose kuri buri mudugudu urimo ikigo cy'ishuri haba harimo ihuriro ryo gusoma ry'abana ahantu abana nk'uko bavugaga ati kugira ngo bige bahereye ku bintu babone iwabo haba hari ibitabo by'inkuru byatanzwe muri buri huriro ibitabo by'inkuru byatanzwe ni ibitabo biri mu rurimi rwabo kavukire ibitabo by'ikinyarwanda ibitabo bitanditswe n'abanyamahanga noneho ngo bishyirwe mu kinyarwanda ibitabo byanditswe n'abanyarwanda bakurikije ibyo babona biri hafi ibyo abana bashobora kubona bakabihuza n'ibyo babona mu buzima bwabo bwa buri munsi ni ukuvuga ngo rero mu buryo bwo gukemura icyo kibazo twebwe umusanzu wacu ni ukuvuga ngo ayo mahuriro abe uburyo bwo kugira ngo umwana abone inyongera imufasha yiyongera kuri bya bindi yaboneye ku ishuri noneho ku kijyanye n'umubare w'abana n'ubundi bari mu ishuri ni uburyo bwo gutekereza n'ubundi ababyeyi kuko niwe turimo kurebaho uruhare rwacu kugira ngo dukemure icyo kibazo ariko n'inzego zindi bireba
tekereza ko zikomeza kugira ngo zifashe gukemura ikibazo cy'ubucucike bw'abana bari mu ishuri. Ndatekereza no ku cyo yavuze kuri curriculum ikoreshwa mu ishuri, ni byiza yuko hatekerejwe iyi gahunda yo gufasha abana babubakira ubushobozi kugira ngo umwana agire ubushobozi bwo kugira ibikorwa, amenya ibikorwa, abasha kwikorera ahereye ku bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi abona hatuye, bikaba byabasha kumufasha no kuvumbura no kugira amatsiko yo kwiteza imbere. Rero ni byiza, ntekereza yuko nidufatanye twese hamwe tukumva ko uburezi atari ubwa mwarimu gusa, tukumva ko uburezi butarangira mu ishuri gusa, ahubwo tukumva yuko nk'umuryango twese dufite uruhare mu gushyira ibuye mu myigire y'umwana izabasha kumusaruro ukwiriye. Murakoze.
Yarakoze Jean Long, nawe arategereje ku murongo wa telefone. Jean Long, igitekerezo cyawe, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Nagira ibitekerezo nka bibiri navugaho, noneho nkagira n'akabazo naza kumwibariza.
Ubinyarutsa kuko hasigaye iminota mikeya.
Mbere na mbere, wenda abana muri iki gihe wenda kuba badafite ukuntu bakurikirana amasomo neza, ushobora gusanga harimo n'ibintu bijyanye n'uburangare ku bana, kuko wenda abana barafite ibirangaza byinshi. Hari akantu yavuzeho tise, wenda hari ukuntu ushobora gusanga nk'umwana baba baramuha akazi, wenda mu rugo akaba atabona umwanya wo gushora amasomo se cyangwa no kugira icyo bamubwira. Natwe wenda nko mu bihe byashize natwe twiga twavomaga ahantu kure, nk'ugakora nk'ibirometero nka bitatu ku buryo byuka gasake ndaza mu gitondo ukajya kuzana amazi kugira ngo uze kubona amazi yo gukaraba nawe uze kuza gusiga mu rugo, kandi ukaza kubyuka ukaza kubona ukajya ku ishuri. Noneho ubwo ngubwo icyo gihe wageraga ku ishuri wakerewe, babaga bagucishaho akanyafu ukajya mu ishuri. Ariko muri iki gihe umwana w'iki gihe yakerewe, ako kanyafu ntikakibaho, baramubwira ngo subirire mu rugo. Ubwo bamubwira ngo subirire mu rugo, icyo gihe ushobora kuba udahari, umwana akaza akibera mu rugo, ntashobore no kuba yanakubwira ngo ntago nabashije kwiga, ahubwo akakwihorera ntagire ikintu abikubwiraho. Wamubaza agashaka n'ibinyoma yahimba akakubeshya. Ni ukuvuga ngo rero, ariko iyo bamucishijeho akanyafu, ibyo aratekereza ati nongera gukererwa bazankubita, bikaba ngombwa ko noneho azabikora vuba vuba, akabona n'umwanya wo kwiga se cyangwa akabona n'umwanya wo gukora uwo mukoro. Noneho ikindi gitekerezo naba mfite, hari ikindi kintu bazanye cyo kuvuga ngo buri mwarimu afite isomo yigisha. Icyo kintu nacyo mbona aricyo cyazanye gutuma abana batagira ubumenyi, kuko kera wasangaga umwarimu afite ishuri rye, akaba azi runaka, akamenya imyigire ye, akamenya aho agomba kumufasha, akamenya aho agira intege nkeya. Ariko muri iki gihe umwarimu araza, wenda tuvuga nimba aje kwigisha Icyongereza se cyangwa wenda aje kwigisha Ikinyarwanda, akaza agakubita iminota 40 yayirangiza agasohoka akigendera akinjira mu ndi, nabyo wenda ugasanga hari ikintu cyaba nacyo ari kimwe mu ntandaro yabyo. Akabazo namwibariza,
yego,
ni izihe mfashanyigisho baba batanga ku babyeyi kugira ngo nabo bashobora guha abana babo kumenya gusoma no kwandika? Se bo nk'umuntu wakoze ubushakashatsi kuri icyo kintu, abona ikintu igihe byaratangiye?
Reka gusubize kuko agahe karatujyanye. Ndabona hari na Obedi tutari bubashe. Obedi, keretse niba ufite akabazo kamwe gusa cyangwa igitekerezo kimwe.
Aza nari mfite uburyo bwakwifashishwa kugira ngo abarimu bajye bakurikirana abana ndetse n'ababyeyi bagakurikirane mu gihe batashye.
Urakoze cyane. Reka rero ubwo mpa umwanya Celestin, ni amasogonda, nta nubwo umunota wuzuye. Murebe ukuntu niba mushobora no kutubwira aho umuntu yababona aramutse abakeneye kugira ngo yifatanye n'umushinga mureke dusome, nabyo wabitubwira mu masogonda make cyane.
Murakoze cyane. Reka mvuge kuri iki kibazo cy'agakoni yavugaga. Mu by'ukuri abanyarwanda baravuze ngo inkoni ivuna igufa ntivura ingeso. Rwose dutekereza yuko inkoni atari wo muti w'ikibazo ku myigire y'umwana, ahubwo twari ubundi buryo bwifashishwa kugira ngo abashe kumenya kwiga neza. Icya kabiri, hakenewe nanone kumva yuko umubyeyi imfashanyigisho agomba guheraho ntabwo ari ibintu bihambaye, ahera ku bintu ibikoresho afite mu buzima bwe bwa buri munsi, niyo mfashanyigisho nini ikomeye yifashisha mu bijyanye n'imyigire y'umwana. Nsoza rero nababwira yuko umushinga mureke dusome muri Save the Children
dukorera hano mu mujyi wa Kigali
yego
Nyarutarama
reka ubwo bazahashakishe kuko igihe kiragiye reka mbashimire cyane rwose Rutayisire Celeste nshimira n'abari baduteza amatwi aho muri hose ku buhanga bw'ibyuma bamfashije nabo mbashimire mwari kumwe na Eugenia Mukankuzi kuri mikoro mugire ibihe byiza.